number one party DJ. DJ. It's DJ Clef. It's DJ Clef the Deck Terrorist.
I still kiss,
we are Top Stars Entertainment.
Yani kama ningepata nafasi ya kuchagua kwenye dunia nzima bado ningekuchagua wewe. Nakupenda sana umepata nafasi ya kutanua kwenye dunia nzima nikimba na kuimbia wewe. No matter. Nichezesha anana do like a Scooby Dooby 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 Doo. Kusata mapigo kwenye roo. Many mother unavyonipeleka anana do. You're my painkiller paracetamol. Nakupenda mi amor. I'm in love.
We are Top Stars Entertainment.
baby nanzaje Uwe nitapimu kiwa nawe napo Sipesi macho navo Baby, baby, naona Nakesha kapopo kisali kulilinda penzi langu Na ulipo nipo labda wachuku wero yangu Najua watanununa Na hili lita wachuma Ila bado watatuna Honey, honey, honey Mina kuwahidi Nitazikwa na wewe Unanifariji mama Kiwa na huzuni we Tena niahidi Utazikwa na mimi Ndo mifariji mama Unishibu na raha zote honey we
AKA the Deck Terrorist. Call him on 0724-161-699. Top Stars Entertainment.
My heart skips a beat when I see your face. Everything around me slowly fades. Cause I'm seeing you, only you. I don't want nobody new, it's always you. Never thought I'd find a love so deep. Never thought I'd find someone like me. Never spend my nights alone, nights alone. Love it when you hold me close, you hold me close. Say, every minute of the day That you're always gonna put me first Cause I'm your number one And you respect me Love how you can be my lover And still be my friend I'm never gonna let this break You always giving, boy, you never take yeah, we running on a million miles You and me together never let it stop You're my only, only, only You're my number one
Pepese wapi mikipofu koko sioni Penzi limetarakani Na pepewa Harufu ya marashi rashi Nkitachi tachi shingoni Vai vai bui kanga Viatu vya kuchuchumia kangaru Kisima tuitanga Weubani fukizia pambetu Ukisungushia shanga Inashuka inapanda chini juu Nisha tafuna karanga Asa chumba ndo kiwanda watoto tu yeah, yeah.
You say I'm your number one
You're my number one
Number one
Nani mungu kani papa kuka Kando yako Inafurana na mani Mapenzi ya hathati Na eni pasi ya waliona Endani juu kifucha mbimbe chali Party to party Monday to Monday Endani juu Party to party Monday to Monday Oh baby, tell me like it's my birthday I've been around the world but never seen such kind of love Such kind of love Such kind of love
I've been around the world but never seen such kind of love Such kind of love Such kind of love Oh baby Elewa wewe, wewe wangu wa moyoni Ulivonjaza dipu moni Hakika mwengine siyo maweza waki Wewa thamani Kunipa maulana
money. Man, it's too Monday. I'ma do you like it's your birthday.
I've been around the world, but never seen such kind of love. Such kind of love. Such kind of love.
I've been around the world, but never seen such kind of love.
Rangi yake ya chokolate uzuri kama mama, oh mama, achipu lake kama violet, kisura chake yani baby face, ananichanganya, anichanganya, mzengu nimezunguka, sijamona kama yeye, na hata ukizunguka, uwezi mpata kama yeye. Mani nimezunguka, sijamuona kama yeye. Na hata ukizunguka, uwezi mpata kama yeye. Nina wivu, oh wivu, oh baby nina wivu.
Sikujua nitapenda hivi yake, turn around, I wanna see your back. Biggie heavy, heavy, I foot tumble flat. Ukimwaga maji ni po table mat. Play some music, ghetto kuna pat. Look at your back, cause he wanna not shoot you, see nano. Oh yeah. Ona mumu kaumba, toto special somu tumba. Yendo mama mwenye nyumba, wasompena wamechunda. Siku jua, nitapenda hivi. Akinyaja, minakuwa chizi. Oh yeah. Baby, turn around, I wanna see your back. Biggie heavy, heavy, I foot tumble flat. Ukimwaga maji ni po table mat. Play some music, ghetto kuna pat.
It's DJ Clef the Dead Terrorist.
Baby, do you miss me? How me? Baby, you miss me daily. Daily, daily, I'm so crazy. But love, I'm crazy. Baby, now you miss me daily. Daily, daily, I'm my
fire.
Mwana umechelewa, mwana umechelewa, mwana
It's DJ Clef the Dead Terrorist, terrorizing you musically.
Vipeperushi vina samba, eti natafutwa. Nimepotea, wiki imekata. Ndugu wamechachama, wananitafuta. Nimepotea, mwezi umekata. Kazi nisionekani, yupo wapi huyu? Simu nisipatikani, yupo wapi huyu? Baba kaniulizia, yupo wapi huyu? Mama aishi kulia, yupo wapi huyu? Mimi nimezama katika kina kirefu cha bahari ya mapenzi. Nimezama katika kina kirefu cha bahari ya mapenzi.
Pule mwana Rajabu mro mkutatanga. Sijefanywa msukule, msipate tabu kumaliza waganga. Amenirudisha shule, hesabu maumbo kupanga. Penzi la wasasa mbule lenye protini, vitamini na wanga.
Ah, ladha yake si sukari, ni vichenza na malimao. Mechi zake uwa hatari, nichenga na mabao.
Kazi nisionekani, yupo wapi huyu? Simu nisipatikani, yupo wapi huyu? Baba kaniulizia,
yupo wapi huyu?
Mama aishi kulia, yupo wapi huyu? Mimi
nimesama katika kila kirefu cha bahari ya mapenzi.
We are Talk Stars Entertainment.
Kwanza nimekuwa, nimemachua, mapenzi na yajua, nje ndani wali mwengu si unayajua. Basi tombe dua, una litakuwa pangalo manani. Man, I just wanna make you my baby, and I'm out of you today. Cause I love you every day, forever and ever, boo. Ruko nyama na marafiki wapo, and I'm ready kula kiapo. Swede tabasamu usipo, nilipo maibu. Nishapenda, no, nimependa tena. No, nishapenda, eti mimi huyu huyu wakupenda tena. Nishapenda, no, nimependa tena. No, nishapenda. Panda na kushuka, na kuteleza siku anguka. Ma exi mtabaki kunikumbuka, mana round hii sija kurupuka. Nina uhakika, piri kwake nimefika. Tatu yendo arepika, bila pakua. Popo wanodhani umeniroga, ukinipa chakula na nipa na mboga. Mahapa ya na mimi ni katunaoga, my baby. And I just wanna make you my baby, and I'm out of you today. Cause I love you every day, forever and ever, boo. Nuku nyama na marafiki wapo, and I'm ready kula kiapo. Swede tabasamu usipo, nilipo my boo. We'll be right back.
Apo mengi unajua Mama baridi mindoshuka Takulinda kwenye mpua Bana nimeshtuka We mapenzi unajua
Baby so say
Tajichunga sitateleza Baby Nana juta Lichelewa kukujua Mara nimeshtuka Yapo mengi unajua Kama baridi mindoshuka Takulinda kwenye mfuwa Bana nimeshtuka We mapenzi unajua
back up. I could be a real baby, I could be a dad. Now when you miss me, baby, call me. Anything you want, baby, tell me. Baby, promise you, I could be a slave. So let me make you queen of my life. I will never leave alone. Cause many, many things not about me.
Oh,
it's DJ Clef the Deck Terrorist.
unwende kinyanyo. Mama kani buruga upongo, kanisi kankaruni kwa utongo. Wando kipenda choro, mikile maswezi tembea bila magongo. Bila siku nalia we, sijui ni kitu gani. Nakesha usiku kukusalia we, ila papa unifamini. Shika kumilia we, wengine wanatamani. Sidanga nyike, usidanga nyike, ukakia nyacha hasira. Nisalima wa mama, wala nifanye pepesio. Mwenzako kwa kina shazama, moyo nadunda kitenesio. Salima wa mama, wala nifanye pepesio. Mwenzako kwa kina shazama, moyo nadunda kitenesio. Na kwa kumilia,
Kasoku, mwenye sauti nyororo. Mususu, ya soro ndomboro. Na bando letu la buku, twa peluzi paka tumoro. Mambo iko huku, benzi twa lila kwa soro.
In the mix with DJ Clap.
Anipelekesha, msobe msobe. Kama fuso la panda mlima. Nilivyo fundi kuchelewesha. Kobe kobe, simpidu sko nzima nzima. Mkoroge sumune, mwenye vijiba vya roo. Yata watoka mapunye, mumwe kwa shako. Tena wavimbe na wanune, ishakuwa yako. Itafune imu mune, ifike kunako. Oh baby, kushika kiuno tam. Kiku chum chum tam. Nikiku kumbatia tam kolea. Enzi letu baby tam. Yani paka kisogoni tam. Tararara tam. Tam kolea. Baby, tufanye wazi wazi watuone. Picha weka dipi na makopa kopa kapsheni. Baby, walokosa kazi wanongoni. Wapandisha vipi, wapumue kwa oksijeni. Waambie, vimberu mberu, sio penzi la mashaka. Tusha soma dua kusitirika, kwa wenye macho ya mpaka. Waambie, mimi beberu, sijogola pasaka. Wanajisumbua kukunjandita, watazeka haraka. Stili waya, ananisugua. Hanaga mbaya, lazizi
chombo
tena fundi mwaya kazi anaijua haijawahi kupwaya yani kithi ukoroge sumu mune mwenye vijiba vya roho yata watoka mapunye mumwe kwa shako tena wavimbe na wanune ishakuwa yako. Itafune imu mune, nifike kunako. Oh baby,
la la la, la 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 la, la 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 la. Shombe shombe, mtoto laini laini, anawaka waka. Wanga wape vidonge, nimebaini baini, wanatapatapa.
Mina we paka kiyama, tuombe uzima. Waroke kwa kuchutama, na wasimame wima. Kamwe watopata mwanya, habithi fitina. Wapike mabilinganya, situtoke dina. Nalegea, ukintazama yako macho. Yako macho nalegea ikigusana yangu na yako. Yangu na yako. Katoto hodari,
hodari wa mapenzi.
Jamani hodari,
hodari wa mapenzi.
Kwa michezo ya chumbani hodari,
hodari wa mapenzi.
Utundu kitandani hodari,
hodari wa mapenzi.
mdomo na kuwi. Chumbani kiranga kinaishaga komo kirungi. Nisakata makirikiri, kuniwasha kabiripiri. Fundi haswa amekithiri, unipa nilewe. Kwasa kwasa ndani bingiri, za kukata saga kachiri. Nani haswa unafikiri, kama sio wewe. Nichezeshe kidaru sosi kwa manane. Kanga, nikande kipanda uso tufunikane. Kanga, nipitishe bodala uko tukakutane. Kanga, siepini wao puto wasijichangane watapasuka. Nalegea, ukintazama yako macho. Yako macho nalegea, ikigusana yangu na yako. Yangu na yako. Katoto hodari.
DJ Creep ako fiti baya
mbubo. Najua kukikuta ntajuta, kama nikikuta unanitania. Mana moyo wangu nimekupa weke. Mimi ni mfungwa tena mjinga. Nimejileta gerezani tena, sikuwaza nitakuwa mateka. Najua ulinizungusha sana, kujaliwa ni mambo ya ujana. Kukupenda wewe sejuti. Maneno yalisemwa mengi sana, kuna wakati nilikata tamaa. Kukupenda wewe sichoki. Ila majibu ya upendo ulishakosa.
Acha waseme
umekupendea nini.
Moyo mashine.
Ila majibu ya upendo ulishakosa. Acha
waseme
umekupendea nini. Nani tuma upendo uko nje ya maneno, ila vitendo. Kama bubu akipenda atanena vipi kwa maneno, pasina vitendo. Kiziwi hata ukimwambia na kupenda, wala hasiki, ila vitendo. Wewe sijui sababu za kukupenda, siwezi sema ila utaona. Najua ulinizungusha sana, ujaliwa ni mambo ya ujana. Kukupenda wewe sejuti. Maneno yalisemwa mengi sana, kuna wakati nilikata tamaa. Kukupenda wewe sichoki. Ila majibu ya upendo ulishakosa.
Acha waseme
umekupendea nini.
Moyo mashine.
Ila majibu ya upendo ulishakosa.
Acha waseme
umekupendea nini.
Oh, kama moyo bisi mama lipo kona. Ukongea ukucheka nilikona tu. Na tabia sikufahamu, labda nete mwanadamu.
Ukipenda usishangae ni mpofu wa moyo.
Kumbe moyo ulinirubuni, ukusema umependa nini.
Nimechoka kwa singo, natafuta mrembo. Toka Mombasa Nairobi Susumila, fanya maningo nimpate pendo ama Kiara Kobi. Vipi Vera Sidika nikiwa naye, ama atanitenda kama utile niachane naye.
Wabongo mnapenda kiki na masinema, mbona usiwe na shishi au sepe tuwema.
Kiwaona warembo warembo waguse upote, wanapenda skendo skendo kama kina kote.
Kwetu wanapenda pozi, kuwa makini, bora uwe na pozi au officialini.
Ya nini mikiki mikiki twapoteza muda, sema vipi tamiliki mrembo huda.
Kwa kwetu waaminiki shahidi buda, nilimpendaga kibibi akanichuja.
Nataka warembo wa Mombasa, warembo wa Mombasa, warembo wa Mombasa, Nairobi pia.
Unge subiri kwa sasa, subiri kwa sasa, subiri kwa sasa, unanisikia.
Nataka warembo wa Mombasa, warembo wa Mombasa, warembo wa Mombasa, Nairobi pia.
Unge subiri kwa sasa, subiri kwa sasa, subiri kwa sasa, unanisikia.
Bosi wako Diamond kamganda Tanasha, na Benipo naye Kwanelisa Kanasa.
Nami nataka nipate kigori asinipige chini, nikababa awe kama mdori ule wa bwana King.
Yeah baba,
acha masiara lava unayumba yumba, kuna kina Kajala Amisa Mobeto na Tunda.
Wazuri ni wengi sana nyumbani kwetu Tanzania, nilimtaka Irini Woya eti akasema kawaiwa. Ya nini mikiki mikiki twapoteza muda, nisaidie rafiki na saga buja.
Kwa kwetu waaminiki shahidi buda, nilimpendaga kibibi akanichuja.
DJ Club the Deck Terrorist, terrorizing you musically.
Ni ulize mimi, we uko moyoni, tele
Zubarini, acha nikifanya uone. Ni maumivu moyoni na kuweza wapi samaki. Macho Zubarini, acha nikifanya uone. Ni maumivu moyoni, eti nikuvumilie. Basi mango ya nyani, akijua mwenzie nitaoa.
Mbelo yangu inashino kufumilia. Si kwa maapa na yonipa, yazidi mpaka na mwagikiwa. Ana nipa vinono mpaka na isi changa nyikiwa. Hongera wake somo, mtoto kafunwa katimilia. Wali kwa maini, maja darasini. Na nkirudi nyumbane na nyuliza nanze chakula ama mimi. Hapo ndo nani furugaga, kichwa kina ni umaga. Doma nani mewaitaga, nipe ushauri.
Hadithi hadithi,
tamkule.
Mwezenu mimi,
tamkule.
Mchumba wa,
tamkule.
Sise,
tamkule.
Hadithi hadithi,
tamkule.
Mwezenu mimi,
tamkule.
Mchumba wangu,
tamkule.
Basi sisemi.
Kanionyesha jua la asubuhi, navopenya kwa dirisha. Na mizungu ambayo sijui, amenifundisha. Shombo la maharani, amenisafisha. Kama hoi sijitambui, navyojibebisha. Kanikuza mahaba, kamu kutarajita.
Lebe lebe
baba baba, michezo ya makita kita. Tuna wakera waji, mbona utapata shita. Mi wape siri laga, puto limepata wiva. Nilonge silonge,
longa.
Mwenzenu mi,
longa.
Oh my baby wangu,
longa.
Namlavu.
Adithi adithi,
tamkule.
Mwenzenu mimi,
tamkule.
Mchumba wangu,
tamkule.
Sisi
sembe
hadithi hadithi,
tamkule.
Amwezenu mimi,
tamkule.
Mchumba wangu,
tamkule.
Ati ona mtoto kataka na misi jivundu.
Nyoka, ukitembea unanita. You're my lifetime sugar. Utamu unaninogesha. Songa nishike kiuno, bila nivunje ungo. Niteme mate kwa shimo. Chezo wache maringo, buruda ni kipango. Ujuzo nao ni pemo. Mama Amina Fatuma ho, unanibeba mijuju. Nataka sana kushika mo, ongeza nibebe juju.
One time dash to the lingo, two times azonto, three times shake your bam bam. Body dance shaku alingo.
Nyonga da, kila bad man mina kufaga. Natamani sana mikukupara. Natamani kuku Girl you drive me crazy. Unavyo cheza chini. Kiuno chako kama feni. Songa upate mpini. Girl you drive me crazy. Unavyo cheza chini. Kiuno chako kama feni. Songa upate mpini. Mama Amina Fatuma o, unanibeba mijuju. Nataka sana kushika mo, ongeza nibebe juju.
One time dance to the limbo, two times azonto, three times shake your bam bam. Body dance shaku alingo.
Oh,
Oh girl, you don't know. Ile moyo wangu na kutamani. And you don't know. Nimekupenda nga toka zamani. Kama piano nitakucheze yanga madoremi. Na thiongo haya mapenzi ni ya you and me. Nabachi bakane naye mukane chenda che waterogolemo nche naye tubange twende mayolo twake chipicha molero molero lunani fanya nina feel so nice classic unani fanya nina fantasize baby girl I wanna lay you on my bed tonight you better know today ta kuwa pillow fight yeah yeah
let me for you I will sing and act to you every day I will listen out to you I'll be sitting next to you. Read me for you. Every day I will sing and dance for you. I will listen out to you. Ooh, girl, I'll be sitting next to you.
Abanko tenge aga style igete. Umpwa tenko buata aga place igete. Boti tinko runti baka segete. Umkisi nko kisi aye kose gete.
Napenda ko kipinda bukongo. Nyuma mbuito kiangusha udongo. Nipariamo napenda bosongo. Chika mwiko, baka kongo.
Wendo mashubli nipige daily. Top of the top, you me sugar lady. Una meremeta, una nga baby. Kam ni kushike nkukamate baby. My baby, my sweetie, my girl them. Chini chanto maite, we mash them. Otenge, ngotenge, we sweep them. A bad man, it all sweep and them.
Me his world, ni meridika. Nisipo mwona mwenzenu karoka na lipuka. You're always on my mind, oh. And anything that you say I'll do. Baby tell me that you love me. Nante kuwa oke. Siyoroni hata moyoni umeja kama wote. Love you till I die. 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 Mm-hmm. I got a killer in the suite, put a ring on it. Please epic and shit, I got it in my knees. Never turn up a window, baby, you got me. Hey. To the morning.
My name must be tasting real good. Cause it's always on someone's mouth. Your girlfriend's favorite DJ, DJ Clef the Deck Terrorist.
Katik, katika, katik, katika, katik, katika. Nina midadi kaya rumba. Kibao kata kinyonga. Fuko nina mabumba. Lungu nichili na sunta, Yani bo 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 bo. Kana niko shaga ro o o o. Yani nasi mama de 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 de. Kaki tingisha wo 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 wo. Baby girl dance for me one time. Ni unofeni kunata. Tena jifunge na ngata. Zile za kibao kata. Baby girl dance for me one time. Ni unofeni kunata. Tena jifunge na ngata. Katik, katika, katik, katika, katik, katika, katika, katik, katika, katik, katika, katik, katika.
Yana katoto kani, kako nindindi, kamekazi kani nindindi, numambui, kako mwimbindi, kana misifa shangindindi, likavizia kitambo. Chambo kapakia na mkando kajegeje karambo kana michezo ngoma nisindi mbali zombe na minapakia zapuani muogo aja ngombe leni kana niko shaga ro o o o paga nasi mama de 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 kakitingisha wo 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 hola ona tendea yani siwezi kutendea. Cheche mena cheche mea. Yani adina ligea.
Katik, katika, 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 katika.
Maumivu na ugulia, mwiba ukizama na hisi mateso. Utamu na ngangania, ndizi kwa nyama na pata mchecheto. Na kuna nazi kwa mkongo jo, na unga mchuzi wa soto jo. Unula rosti rojo rojo, mikunjo flani wa bogo jo. Kibao kata tenteme teteme, kilingeni kuzama uchutame. Uwezi pata we mpaka usimame, haichangui mbamba mnene.
Nikalaze kwa beti kitanda, nikachezeshe samba. Nakalipo na body kinanda, tunguli zimeni bamba.
Katika, 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 katika.